DJ Lighter.
Oh na na na, si unitoke hata mara moja. Akili ni mwangu, oh mara moja. My desire, my desire. When you pay down, when you pay down.
Basi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka.
www.djlighter.co.ke DJ Lighter.
Kimamba on the beats.
Baba, imeandikwa mtoto anazaliwa na
inabidi aondoke kwa mama na mubaba, akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na mubaba.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
Oh baby, na nakupenda, na na nakutaka.
And I can't do without you. Nakupenda, na na nakutaka.
And I can't live without you. Nakupenda, na na nakutaka.
Paka mfungwa na mubembeleza. Umepapenza itambuhi hata wenye bunduki. Inapepeta tu kama risasi.
Mapenzi yanatiririka mwili ni Mungu. Mapenzi ni wawili. Nimalize ni baki kiwili wili.
Nime fall in love, oh, oh, oh. Nime fall in love, fall in love, oh, oh, oh. Hey, nime fall in love.
Inabidi aondoke kwa mama na mubaba, akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na
mubaba.
Give yourself I call you sweetie, sweetest wine.
Ula.
Pretty, pretty fine.
Ula.
Younger, won't be more. Baby, I love you. Na kwako sisi kiasi gani. Vyanafiki wa shuwani. Wanutaka kuvuma wajinga pumbavu. Kuna kipindi chakula nisipo kuona. Na nyongia paka sura na vyo sonona.
Asa kika cha mama feels ya pretty pretty. Ona lako shepta bigi bigi. Lukia za kesha kujiki jingi. Nabaki kiku koja pambio na jitesa digi digi. Kamba wataiwesa higi higi. Nipizi na ongeza niziti ziti. Sije livya u na
fun. Tell me why.
Lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Kwa masikio bado inanijia bado naisikia kama macho ndo sangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate timbwe la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako na ofia nipeti nipate tulia. Navyo kupenda sini joke. Kama basi kufa tuve ote. Mziki dondani na fila. Nipeti nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm not gonna be falling now. I'm falling now. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, I'm not falling now. I'm falling in love. Oh, me na ewe.
Yeah.
Ay, we kiangaza mako masika. Uni ya hit, baby, tutafika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Iwe raha mapatashika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Kama umeroga, basi ongeza tena. Ipaka we mazima. Oh, mazima. Na vyo kupendo sinichoke. Kama basi kufa tufe wote. Ziki dondani na afya. Nipeti nipate tulia. Oh, yeah.
Giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota. Jota.
Pull up, pull up, pull up my selector.
Genie X double six.
Oh. Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho.
your body, baby, jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sijelewi, oh my God. Shidani, nimekulea bezeni. Shidani, baby uko moyoni. Wewewe,
nakupenda we, nakutaka we. Kwako siniwezi, oh my love. Mpenzi we, roho yangu we. Kwako siniwezi.
Hasira zangu na vituliza, ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo, bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo, kiukweli napendwa. Na changana na haya mara shidani, nimekulea baby, uko moyoni. Wewewe,
nakupenda we, nakutaka we.
Na.
Kwako siniwezi,
oh my baby.
Mpenzi we,
no.
Roho yangu we,
yeah.
Kwako siniwezi, oh my love.
So blazy, did late.
Pata kidogo, inalisha familia. Ndoto nimeweka kwa moyo, haiwezi didimia. Baridi unipiga kwa soko, angalau nipate mia. Siku nitarudi kwa udongo, hakuna deni nitawachia. Baba nibariki, mimi ni mshiriki. Bariki pia watu wangu, tusikose riziki, tusichoshwe na dhiki. Mungu pitia kwangu, nyumbani tusirudi mkono mtupu. Kwaru tukibewa tujazia kasuku, tuache mayai tukule mamake kuku. Ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli.
Kiatu yangu ikinifinya na umianga solo. Kiraka labda tu kwa nguo, sijivunji moyo. Wananilenga kila siku nkiwa omba. Mungu ndo malenga, shairi yangu anaichora. Tuko stanza one, naishangi vile nanzanga. Shimu nimejitoa, watu wengi wanazamanga. Pesa ni down, sina fare ya kwenda pharmacy. Umaskini homa, wapi kamba ya makamasi. Nimechelewa ndoa, kuna watu nalea. Za chama sijatoa, ndatu maji fair. Nadunga Sunday best, nikingoja blessing. Shetani alinitest, my performance was impressive. Yes Lord, unanipenda be tremendous. Ukibariki wengine, sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, ndamalizia na roho. Usimalizane na mimi, mimi ama jeko.
Kibariki,
ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku
wande,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya.
DJ Lighter.
Ikitokea sijalala, nimekosa usingizi, hata hamu ya kula sina. Ikitokea na amani, moyoni na mani mpaka hamu ya kula sina. Talk to me, my love, talk to me. Your last medicine to me, yani dawa. You are the only one for me. Oh, endo tamu ya mie, chochote we tambie, ni sawa.
Sawa.
Vitu vyote vizuri kwenye dunia wabaki na vyo, waniachie wewe mai wangu.
Mai wangu.
Wapo wengi wazuri kwenye dunia ila si wataki ulie kwenye moyo wangu.
Only you. Only you. Only you. Only you.
Wendo naikupenda.
Mbaya vile nimepagawa kwako we. Kama umeniroga acha waseme mimuoga, bado sio ni mbaya naofia bila we. Baby umeniroga mama, moyo wangu mteke, siniache mpweke, utaniumiza. Siniache mpweke, utaniumiza. Vitu vyote vizuri kwenye dunia wabaki navyo, waniachie wewe mai wangu. Mai wangu. Wako wengi wazuri kwenye dunia ila si wataki ulie ndani ya moyo wangu.
Make lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.com. co.ke.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea, kutoka boni mbali wenda boni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, akukushusha mzigo na kwalemea, upata fadari pole na safari. Eras wa chitiritu mi, yote tisa ilavu mi, umeonyesha mana ya upendo, sikuwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutole ya kimacho, siku ikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Before I close my eyes, mina mumba mungu wa kulinde na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Squeezy vipi mbona sikusiki tena, sikusiki ukilie, sikusiki ukisema. Ipo bize na buja mani nimeshe sema, iko bize na bedi na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shibe na jaha, kwa kondo langu maitalika nao kiume. Mm-hmm. umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka, noweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu wakaingia, umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, unatamani funguka. Eraswa kitu mi yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo na unipepeza magendo. Oh baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusiki tena, sikusiki ukilie, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema, niko bize na baby na msalaba wake. Oh baby,
hadithi njo mwenzako na duko duko. Si mtu minjiwa, najituma mwenyewe, yeah. Vipigo na vichinjo sivipati tena huku. You know I want you in my life, sito boy bila wewe. See you wanted my number, na mimi kakupea. Sawa sawa, namba nijue kama ninakosea. Sawa sawa, mapenzi wanasemaga kikohozi, nikikuona hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman. Swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you. Tena wenzenu I'm happy, yes I'll marry you. I just wanna love you, love you. Can I be your baby, won't you? I want you to be the one to save me like a Superman. Cause I'm a superwoman.
Oh God, I want to see you. Uleta ikupeleke out. Uleta, cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu wazipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia, na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako, ona tunapoteza muda wana wewe. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. You're a superwoman.
Hata mara moja akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi. How I feel.
nitasema mi. Oh, na vitu vyako vina changanya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are my ginito na nivuta hapo. Tanito aro, jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia. I feel how I feel, nitasema mi. Nitasema mi. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu.
Kianza story za mapenzi, mfano wa kwanza ni wewe. Hadi marafiki zangu wananicheka, na ukumbuka ushezi tunofanyaga mi nawe. Mwenzako mi najionea vibweka, hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionage kundule, wanachotaka tuachane usurule. Watucheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lopaga moyo au tunze basali ugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya umulukulu unanipenda. I will tuzeke wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho.
Sauka noka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi pike yangu, yeah. Mama ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Itia tujapendeza wanatufokea. Mia don't care. Donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Marambezi ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. Unanivumilia. I will tuzeke wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya umulukulu hali unanipenda. I will tuzeke wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho.
You can now make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Utani wako na michezo unikosha. fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. I'm so crazy, yeah. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily, yeah. Daily, daily. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uendo, my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Miss you, yeah. Nakumisi vibaya day, yeah. I miss you, baby, yeah. Nakumisi vibaya day, yeah.
Holla at your boy at DJ Lighter on Instagram, at DJ Lighter on Twitter, Facebook. DJ Lighter, your favorite DJ.
This is when I'm with Colossal, with my son Body Colossal.
Same
Yaga.
Nakupenda sana, you know that I'll die for you.
kisha nikumba kama tusa kungangania upendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huku mabegani, ananishika na hapa. Masaji ngongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia, oh my love. Pendo mana tamana zizuyo, oh my love. Natupa maelu kwa mamia in this world. Ile wepekeli wekuchaguya, I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu. Picha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu.
Now make lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Kitubu siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu, si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti, na ndo maana work hard niku fix it. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nacho fire tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time lilikuwa hard time, kabla hujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa mimi sina hazi, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shati, ushaambiwa mimi sina hazi, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado kanihitaji.
Ni penzi la ukweli baby, nipe tu na ukinikuta nimelala unakuja juu tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Nikumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po.
Cheki ulivyopinda ukivaa unapendeza. Timisha kwa minja guwa na ambo taucheza. Macho kichikozi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzuzuzu usha nizuzua. Chakuvisha vyeo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua, hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi, usha ambiwa misina hazi, uka ambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi, ushaambiwa mimi sina hadhi, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado kanini. Ni penzi la ukweli baby, nipe tu na ukinikuta nimelala unakuja juu tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 po.
Oh, 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 oh
Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atokopi tantarira zao, maneno chajao, wanafanya maneno. Baby sikufanya maneno. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Na
shaka kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Moyo umekwamini, maana unisha kilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini. Maana unisha kilini.
My love,
imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangushe, tukanyanyuka.
Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Neno penzi kwangu tamu, neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu.
Muyomba, hana mfano we. Mzuri wa sura naro, nanje matabia ya. Unyagoni kafundwa, kwa makungu isomo we. Mahaba kaya jasando, yanani mwagikia ya. Natamani, nimtaja tajina, ila naficha, naficha. Naifanya siri yangu, kina fulani. Wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha. Akatoroka nege wangu ha. Simrefu, simufupi, simweupe, simweusi. Rangi yake ni ya katikati. Kasema kwangu wa furukuti. Kwengine anaogopa nuksi. Mini wake milele aniachi. No mana nampenda, mpenda. Kijana mmoja amenifika kwa ro makopa kopa. Nampenda, mpenda. Kijana mmoja ila kumtacha o na ugopa, ugopa. Kwa jina na muifati sije kuninya kunia. Kipenzi changu jamani nuna nawiri. Najua mwenzenu
kwa masangoma yangu kuyatabiri. Nosema nimeachika ainifiki mikosi, Mola ndo mpaji nyongo mtazi tabi mchomwe jua la utosi, kesheni kunjaki wenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi, masaji masaji tunapoa kasiri, yani hata tukiposti hata kini mtagi eh. Simtu wa makaseti wala peki za udaku, ilo mkae mjue hata kitaki eh. Mambo yake siri nyeti, pole ni washa kunaku, wala msiki sumue kumsaji zaki. Nampenda mpenda nani, kijana mmoja nani, amenifika kwa ro makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani,
kijana mmoja
nani,
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muhifadhi sije kuninya
homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Bye, 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 bye.